ngihlonishwayo. I'm from the hood, gama lakhe thukwa masho. Ama 1000 abengibiza so bekumele ngithathe unqasho. The calling is too loud, bro, kumele ngifase ibhadi. Ungene ku-industry yezinja, ngiphethe amaqhinga nogwaja. So you better know, le ngoma ifusa igazi. That's why I'm always on the road, ngiloku ngizama ukufusa igazi. Monegoni yomaphuza at your door, kodwa every time mayifuna isiphane intwana kumele ikwazi. Ivuka isilwane, manje hey, hopa sopa, hopa sopa. Whenever sopa, sihamba phansi njenge-cobra. No braille, lezi sihamba ebusuku nama-clock, more stove, siphethe. To the top now, Zakopa. 1, 2, 7 churches around me. Kodwa ngabo 2 wizards and witches above the house. Yeah, already manje ngisanqobuzante. So sometimes ngifisa ngadrivele ngey asivale.
Adog, abagcwala ikhale. Lokho kusho ukuthi one fight akalwe. Qhuma igoni kumanzi umuntu nale ndawo ayivalwe.
Can't you move the same time, kuzokushuthi ugagashe. Cause every time ngiyakhuleka. Mina nezami sisazophumelela. Kodwa ezinye zami sihlela zami. Kusha dam after dam, that's dam. Otherwise uhluleka.
When you rise kukhona bakufuna uphasi.
Susafazi kukodwa bengifuna ukwazi.
Leni life all over baphume
gasi. Nale ngoma ifusa igazi.
When you rise kukhona bakufuna uphasi.
Susafazi kukodwa bengifuna ukwazi.
Leni life all over baphume gasi.
Nale ngoma ifusa igazi.
Kumbula the time sebancane sithanda ukudlala. Manje most untanga bami banemfanxa yamacala. Alifakwa babangala. Ninto encane boyisana ukuthathwa ngamawala. Push a cap, piece litshe or powder wamakhala. Talk about ukufahla kahle leyo indaba endala. They do shit okwenza uthathe izandla uzibeke thala. They never change your color but patuli has. Isidumo ne-undertake imbala. Phuma ekhaya umama mume ngithuma. She said munje junior. Wazi ukuthi uma utshale luzovuna. And uma uthola i-chance yokuthi uphume gasi phuma.
Nah dog, makhona ofuna ukuqumba phansi nquma. Nethuna sikaligumba buka muntu unikwa imini igunya.
I-dusty bazoyikhuma. Amine zulu lezandla sangaduma.
Hlala ngale ngqala
sangaxhuma. When you rise kukhona bakufuna uphasi.
Susafazi kukodwa bengifuna ukwazi.
Leni life all over baphume
gasi. Nale ngoma ifusa igazi.
When you rise kukhona bakufuna uphasi.
Susafazi kukodwa bengifuna ukwazi.
Leni life all over baphume gasi.
Nale ngoma ifusa igazi.